Open up all you ancient gates and let the King of Glory enter. Who is this King of Glory? He is the Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Open up all you ancient gates. Sure. Jesu uyetla, uyetla Jesu uyetla, di khoro bulega, Jesu uyetla, ke morena warna, di khoro bulega, Jesu uyetla.
Yeah! kgoši ya maphelo a rena bulegang lena dikgoro mong wa lefase le legodimo ke eo kgoši ya dikgoši ya iphadimang ka letamo le maatla le bogolo ke eo ke eo ke morena wa mašhaba dikgoro so
God be the glory.